Downloaded from ilovesetmusic.com.
What's up?
Don't worry, we're paying professional music.
HBC.
Let's get it one more time, let's go. You know what it is when the air is with the team T-O.
We say,
E-A-B-O-Y-S-S-S.
Let's go. Nali kwete feka mane wizan. Yelo wacha patumba no wizan. Nimi satana la mekela mushandi chipofa tintaluka. Halo satana ndekera kofi.
Shigibwana uvi.
Na papa, chitevo ndekera kofi.
Yeah, yeah.
Mwabashima, uvi.
Wana bashie momuli logu kulu tapari ukushima. Temptation ikashima njenda pamulu sote tinda obele. Kole njo shafiobe fiole shima fethi nekashiba sote ti unkamye. Wila imona fimo teti unkumya pandi pamushilo wachapa wadi kumkuma. Ule mbona kanono ni keveti. Yelele walaba koriati. Ibumbali kutumpike makajoti. Jamona riba kofaska mumfuti.
Nali kwete feka mane wino. Lelo wachapa tumbano wino. Limi satana la mekela mushandi chupofa tintaruka. Halo satana ndeke.
Shigibwana uvi.
Na papa, chitevo ndekera kofi.
Yeah, yeah, yeah.
Mwabashima, uvi.
Chapa.
Gabo fio shila pantanshi. Ino ni 2020 na manosh. Ali njika tekwa tina wanangu. Ntu wabashie malo iwe ndaruka. Chitevo ndekera kofi.
Na papa.
Yeah, yeah. Satana ndekera kofi.
Professional music. Cast beats on the 1-2s.
Downloaded from ilovesetmusic.com.